if it takes forever. Even if you go far away, baby, I will wait. Yes, I will wait. My mind is confused, baby. I don't know what to do, baby. I don't know, baby, I don't know. La curela biki changa, mamutko biki vanga. Senzi nawenda muela biki nsaza. Iyo turi kumwe senja nifata. Ese ngorichi, ese ngorichi. Semba kunda, bona mwese mufite gahunda. Nanga mwinja kaguteza gahinda. Mbwira mbwira uko mbigenza. Ese nkora iki ko mwese mbakunda? Bona mwese mufite gahunda. Nanga mwinja kaguteza gahinda. No no, mbwira uko mbigenza. Mugire byose namuhisha ndamukatira akizima inzira akundana n'uwamukundaga none ngo urukundo rwabo rwararohamye kandi yambwiye ko byose ari ukuberanye njenjenje uye yambwiye ko ankunda mubwiye ko nkukunda he said no wahala uye ndabona nzabakunda mwese ntabwo mwese mbakunda. Bona mwese mufite gahunda. Nanga mwinja kaguteza gahinda. Mbwira mbwira uko mbigenza. Ese nkora iki ko mwese mbakunda? Bona mwese mufite gahunda. Nanga mwinja kaguteza gahinda.
Shayon sip on my alcohol. I wanna shayon sip on my alcohol.